Russian kiss supplier. Don't come.
Mwanzo wa mapenzi yananoga kupendana, ila mwisho wa mapenzi chuki, mwisho kugombana. Yanapoanza kiutani utani, majina mazuri kuitana hani, yakikushika utajuta uzaliwe, we ndugu zako tona visirani. Yatanikonesha, si yataki bola niene kubesha. Mwenzenue naogopa, wajambani naogopa, wamapenzi naogopa, si yataki nye naogopa. Kosa na kosa yeye na miwi lumba msama, neno tu wachane kwa keni mechachama. Na ote bize na simu na chati kila masa, hata nikiomba simu chezege mwana kata. Dunia dauli mwengu shudia wake, nomba shufa na mimi nistirike. Aya mapenza sijifanya mimi zike, wandugu zangu nisite nisarike. Dunia dauli mwengu shudia wake, nomba shufa na mimi nistirike. Aya mapenzi sijifanya mimi zikwe, wandugu zangu nisije nizalike. Yalapo wanza kiutani utani wewe, majina mazuri kuitana hani wewe, yakikushika utajuta uzali wewe, wandugu zako tona visirani wewe. Yana nini sasa yatanikonesha, si yataki bola nine kuhesha.
Baba nasma, katoto famika, zina basela, wakushe mpaya, sejo kaku. We baba ifani sopa, anikiwa ni mimi apa. Nasa boy, 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 nonzo, we nonzo siku tadi umunda, dan, wachizeshe baba, mix,
nonzo ye.
Hamsina tano kumboja, mamlaka mapatwe.
Junkie supplier, supplier, junkie supplier,
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.